This is Wise Empire.
A daily night, rotten blood.
Please, please, please,
Tangu nimeajua ya kwepeki, tangu nimemjua seleweki. Ana wasumbua wapopeti, wao vitumbua yeni keki. Wananiandama, wanasakama, heti kisara, unazo nipama. Wanapambana, wanatukana, tutagombana. Na roll ni poda, mtiz na chada, mina benki la kona na demu ananisoma. Roll ni poda, mtiz na chada, mina benki la kona na demu ananisoma. Ndo yule
taki wa,
ndo yule
taki mwingine,
ndo yule
taki wa,
ndo yule
taki mwingine.
Baby,
leta maneno, I love sina bari. Awajui tu, tumetoka mbali.
If you don't know,
kwake nimepotea. Mengi wanasema mia don't care. Bado mina mwona peke yake. Sio pezi mpaka swaga zake. She's so sexy, the queen. Mtoto anaranta.
Ndo yule taki wa,
ndo yule
taki mwingine,
ndo yule
taki wa,
ndo yule
taki mwingine.
Nikamvuta nikamvua bra, nikamuliza vipi baby si unajua saa. Waambie na Tanesco limewaka, wajibazime taa na wakizima taa. Tuna za mandani, tazama na nami, tunda la chumbani kwa kudra za manani. Atuna bari nao, atuna bari nao, tunawaficha kwa bani mbali yao.
If you don't know,
na enjoy na me,
ndo maana ya mapenzi.